Yo. Free the man them. Free the man straight.
Rico Beats, Mr. 808.
Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo. Na kirendi. Neza Pulo. Neza Pulo. Na kirendi. Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo. Okay. Neza Pulo. Kama nyongi nyo. Deliver kama Domino's. Natoka East Malisura. Ziko na Scarface. Sibonge shit. Weapons hit a surface.
Ndit ni ndani mdomo ina spliff. Uski jom tani monyo ina split. Shang charge mkoro na D. Hadi ndi achom na kojoa kwani.
For real.
Hini rongrende bado na P.
Ni Britney kwani mtoto wa D. Beat ni beat mpono kwa lift. Meet me mtani koro kwa lips. Ni Rick Skibora monyo iti. Man you need to school up. How can they assume us? Super keep pull up. Mini nani? Mina pull up.
Flow inanguka bro. Ukusi uchana kushinda uma goods. 254, tumedumo, mtoto wache mafom, do tata mamto. Sindo kuwa mwisho kwa ploti, na tukingia just expect to knock. Hit on your door, hit kwa streets, YT, tume hit TikTok.
Naiza pull up na kirendi, naiza pull up. Naiza pull up na kirendi, naiza pull up. Naiza pull up. Naiza pull up. Naiza. Naiza pull up. Neza Pulo. Neza Pulo. Neza Pulo.
Yeah, for real. Hiyo ndo sound ya KRPG. 50k just to rap with me. She fuck me, she fuck though, she fuck slim. Tactic so dope, so clean.
Niko kwa meza na meza beef. I say na tosha mboga. Ka convo siyo beef na keep it brief. Kangoda. Mi niko tings warish. Wako niko ting. Niko keen one less. Wako niko bling. Mi niko tings warish. Wako niko ting. Niko keen one less. Wako niko bling.
More fire to step in the building. Na wongo mingi, please don't trust us. Ze waka kasola ya mwingi na Josie PD, please don't trust us. Mini wa kitambo, niko loaded na arrows, robbing your hood. Ulienda ngambo, kacha mtoi na mother wa kambo, you fool.
Apo junction kizani lipita, acha vako ni Harry Lupita. Mrs. Munga, Senorita, nilimsho weni msupa kajipa. Mike for Blackson, Eddie Butita, Duke of Finland, slang wananyita. Kwisha, kwisha, kwisha.
ABH Sound.